umsizwa beyashiyana baphela umsizwa absone isibhamu umsizwa beyashiyana sizizwa umsizwa abuyona kaphela umsizwa beyashiyana baphela umsizwa abuyona aphela umsizwa bonakala ngenhlonipho umsizwa bonakala ngenqondo umsizwa bonakala ngokwakhe umsizwa bonakala ngokuphumelela umsizwa beyashiyana baphela
hayulala
umsizwa abuyona isibhamu
hayulala
sebelwa noNkulunkulu uqo babethi bashaya mina kanti hawu sekusemva kamdala ubuhlungu buyefana wokujabulela noma sebuza kuwe menzi wezinto ukujabulela noma sekwehlela kwesakha sikwazi ngoba wenzakile umathelwa ngegazi ekube negqoko ezimhlobo umafela izono zabanye njengojesu uma abantu aphunyule kuhle kwezinto wabona kasoza asho ngoba usabela impilo yakhe uma qoka limfanele ngoba nolo mkabila ngifanele lolo mthakathi lamfanele kunjalo ngoba ngisho umkhulu wami nalelo mthakathi lalimfanele ilwele Jesu lami lakwaNdlomo nakho uma bona bolawe bantwana ekubeni zimsulu angazi lutho nokubani kudlalela kimi umahleka nezitha ngoba enceka ukuphila untongo zamagukane ziyophendukile ubhayile zangoma linuke kabi lanuka amakhala anganuka impepho ngokujwayelekile lonkanyezo indoda kwenzikhozi lokuthi akwaze kwasa kokugama wedlula pova likathi ngajika emhlabeni onomona sibonisa okukhulu ebesingakwazi abasakwazi ukukhulu masikhathi sebevele belingise wona bonke ayihlaba wajabula umhlezi efunwa njengemali umino emide nemfishane yamkhomba namangisazi wajabula usimphiwe umfokambata phansi kwelasedi unhliziyo zabathakathi ziyogoba muke umuntu muhle ngemali yakhe bangani bajikile ngenxa yomona bathandazele emfundisi omkhulu bathandazele nawe embishoni usifisa umfokazi kalala phansi kwelasempini wagimqa ishaya ihlobo umfokazi wani shansa shanseleni phansi kwelasempini wagim usibusisa umfokakhumala enyumbazini wagim ubaba utshaba futhi phansi lekwanoba wagim umajijela umfokasitholele esempini wagim ubaba umahlangu phansi kwelamandebela ahleka kancane ubhokabhoko ngamkhonza phansi kwelasedube wagim usibusisa khongo phansi kwagugalensi wahleka kancane uzabo wakho umfokamseleni wagim usikhethe umfokamseleni lagim bhodi ikhadi elikhulu ujabula udokova umfokamkhulu phansi laifrayela asakhe naye enqothu selaifrayela wagim uthando ozithole ma uthanda unyambozi unyambozi lapho ehlakwasekayo wagim ukhaya phambi mabhisa phansi kwendlala wagim ayanda khumalo phansi kwelasemuzi wagim ubabungabeka ethapheni wagim ubazobomba umfokashanga phansi kwelasemzini eke ngihambe ngiyonisho nonke bathanda omfulo wami kodwa manje hhayi nami ngeke ngiyaphikiseka manje ngiyaphikiswa kuphikiswa ingoma wagim ukhotheni umasibuku umfokashamase mawuthanda wagim uthoza umfokashamase hawu lahleka kancane ikhehla lami madoda uhlahla kasinyelwa ukuchamela lapho umthunzi ngelila wabushamaseke loyo phansi khona edevito wahlangana mathamnandi umboka mhlongo kanti ngihlaba naye uqapha egcilile umboka amaphaka sibali wami loyo umancamile wagiye ujolwane ubamjiyane hhayi sengishiya kanjalo ngiyavala manje hhayi ngehla ngezansi eyitanjeni umjikwegu kanti kwi-keyboard jj mfani wami usula hawu hhayi lapha kwi-postini kubhedelele uthuthana umboka joke naseyinginobheni wenza konke nasemshiniyeleni uye wenza konke sekwelakhe leli qembu lenze lakho yambona sibani kunjalo bafana bakithi kunjalo madoda kade ebhesini ubhethe ngokucela umusa umbokazulu wajabula ucela umusa umboka mtheleze thini Nakoni kuwezi sabalega songi Kwenyane izane ney Manja kukua mchale matumino upacha Umbonga kanyile, umbonga kanyile Pansu kwa yesi, nisbongi ni mauta Awa chabula wazo wafeze lo mcha atuwa shwati Nantore ya kwe
Kula kukrata
Upeze lo kanyu usumbonga su Ay, hatu kumalimisa Kalangi anga kona Wani